pikọ ka m ga-esi nweta my pay. Ọla ụmụkwụ ụgwọ ịma na mmanya gote. Bakila Canadian gote, brotherly love gote. But I see nothing. Last time you checked on me, don't tell. On the KDNA, me, I hope you need the coke. Mejọ gị nwekwanụ m obi nwanne ka ọmaka m ejilihe owi dị na-abasụm iwe imela bọbi na gba mbọ ka m wee bee onye nwe m n'ọzọ ome ngekwa onye alone kedu ihe mmadụ ji si kote ọkọ nwere ọdakọkwa oke. Y'all get take your time. I know I'm broken but I'll be fine. I check my tone, I'll go on the line. My guy ain't up to scrape all my line. You know say this period I no get. For my streets are the old depths. Last guy I didn't check and you wear what I bet. I didn't mean to disturb you bro, no vex. I know I'm on kitten now to follow. I'm getting where you can't get near one. I'm bored him now, can I suck one. Man, I get a nigga billy, come on. One good done deserve another. We supposed to guide each other. My bro, you them but one edge you love. It was not me, then I'm butter. Anywhere I did. Na pikọ ka m ga-esi nweta my pay. Ọla ụmụkwụ ụgwọ ịma na mmanya gote. Bakila Canadian gote, brotherly love gote. But I see no day. Last time you checked on me, don't tell. Onye kedu ihe na-eme, I hope you need the coke. Mmejọ gị nwekwanụ m obi nwanne ka ọmaka m ejilihe owi dị na-abasụm iwe. Imela bọbi na gba mbọ ka m wee bee onye nwe m n'ọzọ ome ngekwa onye alone. Kedu ihe mmadụ ji si kote ọkọ nwere ọdakọkwa oke. Ife nwoke nyelu nwoke bụ ngajidelu. If I call you my brother I can sacrifice for you. Any love way I show myself I can do same unto you. To ease your pain. Anywhere I dey. Na pikọ ka m ga-esi nweta my pay. Ọla ụmụkwụ ụgwọ ịma na mmanya gote. Bakila Canadian gote, brotherly love gote. But I see no day. Last time you checked on me, don't tell. Onye kedu ihe na-eme, I hope you need the coke. Mmejọ gị nwekwanụ m obi nwanne ka ọmaka m ejilihe owi dị na-abasụm iwe.